ele jamanu yi debbo berberejo a faami ran do har moori mu dum fina tawa entertainment morgol manga ko jamanu o do naati heb mabbe fundon no yoppa dum sewana tawa rewbe wobbe no tinisi do majju hono ni biteda falmata o min tawi dum no moro ele bangere di fakura
gaskiya
miden nana beldum mordi fina tawaji amin de wobbe no moro di jamani minen mordi amin dini kam min buri yidde min gida di kalka
a bon muso ya bate gadon
morgongol e gol wodi no weli yewde e gol lati fina tawa e gol lati ko lamto rewbe endan kaw morgo suka debbo mo dewlaka fere woni morgol debbo dewlaado fere woni morgol debbo nayejo du fere woni amadu jarama may abari gollan non gonde powtiri mo min tay wuro ten gudumaria hala do lawol zender e difam o holli min ko fami do majjum
shi wonnan kiso
tenda kinani cendan de tati kilayasku dukuyel gon watte yeso denko farsengo gon wobbe no gada jowre worre wobbe didi deni ai to jowe tati woni to don kai surbabe wattangol cengal jam kando cukuli gon mo worete jippo do tini gol don do rawbe dewlabe gattangol indirtengol dambu kando yerabe mawbe kan gattangol surbabe gattangol non non do rawbe dewlabe gattangol
amadu jarama mai abari o wi ko hani woni rewbe ko e mo empirte sanne andine e do nafaka kanyu e wodde morgol jeyangol ender leydi mabbe ndi enda
yama bacci tendeke
jondi fuu di kalki der wuroji ay ataadi non non der laddegi do a tawta mordi fina tawadi ko gi atani woni jomun watta lefel gon habba hore mum deida gasa to sayni ibe poda hakkiloji mabbe gan jaman waddi dum ko watte demmu kay fuu halkifa
morgol gol fina tawa non ko holloto debbo berberejo wadde mudum kanyu e dawla mudum leydi niger do endan e dow labi ko jaddo filla wurtingol fina tawa e adaji leydi.